Thank you, Elder Ludlow. By the wonder.
Malo, Elder Ludlow. I he whakao whakoia o e whewhola waki i ngā ue whawhaifikau me ngā ue whakataki moa pe a moi angarere i a komiti ngā ue ne ui he misiona tori ni ai i he wike e whakuohiri. Pe a nenau kaikaila, Elder Ludlow, Elder Ludlow. Ogunau fie ilo pe okuke i whee. Ko ia a kohato erea whaka Spain e fitu pe alu reva, ok? Ogutau fie fia. Oku imu ani he pōni e kau mēmipa, o e kōlomo e tokohongo fulu māua. Kōlomo e fitungo fulu, kau piso periki pūre, pēmo e tau kau presidensi ilahio ngai houa lotu. Oku i heni fōki mohonau hoa i he sentā Marriotti. Oku nau whafofonga i whakataha mo ki tau tolu he ni, ho mo whakataha lerea whakawoti mo whakasteiki, pēmo e ngā ue oku tau fai. O ko mawarerea i heni heet kōtau e siasi o whekau aki mo ngāhi mea lahi o kau ki he ngāwe whawhai whekau. Hange ko eni. I he emau whakakaukau i koia ke tukuhifo e tau ngāwe whawhai whekau ne mawarerea pia mo ngāhi whakataha rerea pūre mo ngāhi kolo mo e siasi kau wai e kau presidensi o e fine ofa kau fine mui mo e palai meri. Ne mahu inga e nā wakona ki mo e whare i he whiri koia. Oku mau whaka amu, oku pehe ho mo whakataha rerea whaka wōti mo whaka steiki. Whaka whanongo ki he taha kotoa, ai kau tangata mo e whewhine. I ngahi mea mahu inga kotoa pē, kau ai e ngā ue, whaka whaife kau ai mēmi pā, aia oku mahu inga mau pē. I he lau maarie o ngahi meani, oku hounga e mau whakataha mo ki moutolu he ahoni, i ha whakataha rerea whaka steiki mo whaka wōti, whaka māman lahi nai. O mau whakaamu ke o atu e mau whakahino hino mo e tataki le leitaha, whekawaki mo ngā ue o e whai whakamo ui i o mō wōti mo e steiki. O ku mau whakamalo ko e ihenia ki nāu tolu tonu, o ku nāu fuesia e ngā ue lahi o e whai whakamo ui. Kau parestensi whaka area, fitungo fulu whaka area, kau paresten whaka steiki, piso pē. A rea anga maa olunga, kai tautau te fitu kia te kina utolu kuo vahe ki he ngā ue whakawhai whekau. Tak whai whekau whakawoti, kau mēmipa o e whakataha rerea whakasteiki mo e whakawoti, pea pehe ki he kau whai whekau mo e kau paresten whakamisiona kuo whakataha mai he funga o mamani. Koha timi whakaofo mo oni ki moutolu, pea kumau fie fia ke kau mo ki moutolu ia whakamafola whakahistoria peheni. O kumau taritari leleia ki nāu tolu, ku kau mai he satelaite pe interneti. Hange ko eni. O kutau kau whakataha mo paresteni James Matsumori, mo ene kau whaifekau i he misiona Washington DC noa te. Fefe hake paresteni Matsumori.
O mau saipe Elder Holland.
O kumoha whakaofa ofa, tautau te fito kia koe Sister Matsumori.
Thank you for meeting with us today.
Malo ho olawa mai mo o whakataha rerea whakataki mua he misiona o whakataha mo ki mau tolu i he ahoni. O ku maulawa o sio atu he monitoa. O ku hounga ho mou i he ni. Paresteni mo Sister Matsumori, tala ho mau ofa ki o mo kau whaifeka u kotoa. Sister Matsumori, o ku ofa te whanau palai meri o sia sike a te koe. O ku atu ho nau ofa. O ku whafofonga i e presteni Matsumori he ahone kau presteni whakamisiona kotoa e whangea u mānima i he funga o e mamani. O ku mau whakamalo ki kau presteni whakamisiona mohona ua i fi, o ku lolotonga ngā we, pia kia teki moutolu e kakatoho o moutaimi ngā we i hangahi aho si i, pia koha taimi ongo eni kia teki nau tolu. Pia moki moutolu ko mou whakataha mai he pōni he kamata anga, e nau ngā we i he semina e tau kau presteni whakamisiona. O ku tau kau whakataha foki mo presteni Marco de Loyasa, Guilain o Steak Lima Beru Magdalena. Buenas tardes, Presidente. Les agradecemos su presencia hoy. Nā ke taritari mai ke urea whakaspenisi. Nā amanaki ke urea ke ngai fuirea hongo fulu ki a te koe. Ko whainga maaria re reike iheni mo koe, Presidente.
Aha lelien ke hen mo koe, Elder Holland. Malo au pito. Malo au pito.
Aho lerei eni, he lava ke tau whetu utaki hanga tonu mei Peru ki Porovo. Hange oku makehe. Malo paresteni ho mau tuku taimi ke whakataha mo ki mau tolu he ahoni. O atu ho mau ofa ke Sister De Loyesa mo i kāinga lotu kotoa ho steiki. Ihe ene hoko koha presten whakasteiki, oku ne whakafofongai, ai kau presten lelei tokolahi, oku whakatahataha he mamani, mo ina u whakataha lelea whakasteiki. Oku hounga au pito ina u ngāwe whaiverenga, i ngāwe oe whai whakamoui. Oku mo uvakai foki ki he moni toa, oku iheni foki mo pisope o feina unga oe woti haula fa oe steiki lai e Hawaii, pia moine whakataha lelea whakawoti. Aloha pisope, te u whakano unoupe. Fefehake ea i Hawaii.
Whawo whao pito. Iei uha, pea gulaa, pea toi haviriviri.
Tari tari lere i ki mautolu ki Hawaii. Ok whaka ofa ofa, pea ki uha. Mau ofa atu pisope. Whamaloa atu ki a koe, moe kau pisope, whaiverenga kotoa, moe whakataha rerea whakawoti, ok tau kau whakataha i he ahoni. Ok hounga kau mai ho whakataha rerea whakawoti. I hono whakahamai ehe eiki, hono whinangalo, e hoko hoko atu e whakalakalaka i heanga o e tau whakahoko e ngāwe whakawhai whekau. Kua tau whakataha heo atāni ke vahe vahe moki moutolu hani ihi o e whakalakalaka koia. Te mou mauha toi ngāhi whakamatala mo e tataki o whakafou, i he kau mēmi pa kolo mo e kau whitungofulu, a ia kuna umau e ngāhi whatongia pau ki he ngāwe whakawhai whekau. I he taimi ne ulaki whakotuai e kalaisi hono siasi, nā ne whakanofo a e toko whitungofulu kehe, o whekau ke nā wō, ke muamua ia te ia ki he kolo mo i potukotoa pē e āluia ki ai. I o tau kuanga, ne whekau i ehe eiki ai tokohongo fulu māua ke ui ki he kau fitungo fulu, kai i kai ki hani ihi kehe, pea whakatokanga o ku ui foki e kau fitungo fulu ke malanga aki ai ongo ongo lelei, pea ke hoko koe kau whakamooni makehe ki he kau sentaire, pea i he mamani kotoa. Ko hoko maupe ngā ue whakawhai whikau koe te fito i whatongia oha fitungo fulu. O ku tau ripo ti kotoa pe i ha ngāhi whounga kehe kehe ki he kau prestensi uluaki moe kolo moe tokohongo fulu māua o fou i he kau fitungo fulu. Mau whakahino hino moe tataki mea te kinau tolu. Wakai kia te kinau tolu ki ha sipinga o e whounga o ku totonu ke whakahoko ake ngā ue o e whai whakamoui. Kia teki mautolu, ko e fitunga fulu, mahu inga taha kia teki mautolu, ko e fitunga fulu whaka e ria, o kune toka ngai e whakataha re rea whakawhikau aki he feitu o kuke nofo ai. E mau atu e whakahino hino mo e tataki, whikau aki mo e ngā ue o e whaifaka mo ui, i ho o fitunga fulu whaka e ria, i e whakataha re rea koia. Aia, o kua re rea whakataha e kau presten wha steiki mo e presten wha misiona, kau ki ngā ue whakawhai whikau ai me mi pā. Ko e mooni, ko e fuafua taimi ne whakahokoa e ngā whakataha re rea whakawhikau aki, ne ui ki nau tolu, ko e whakataha re rea whakawhikau aki oi me mi pā mo e whai whikau. Ko hakonga mahu inga ene historia ke manatui. Ka hatake o whakapapaui, o ku tauhi e whakamamafa o e whakataha re rea takitaha, ai konga mahu inga ko eni oi ngā ue oi whai whakamoui. O kuaulo tua, e ongo, pea ko i kotoa ki tau tolu, e ngai pōpō aki, e whai i he ahoni. O kuau whamo oni, ko e ngā ue eni, a e tau tamai hevani. Pea o kune tokanga, lahi, au pito ki ai. O kuau whamo oni, ka pau, teke ngā ue, o whakatatau, mo e whakahino hino kua whai heni he ahoni, teke ilo i mo oni, e lahi, e ne kau mai, ki he ngā ueni. Teke ongoi a ene tataki mo hiki hake koe, pea whakahinohino i koe ke whai ia, neikai teke meilawa o whai ia te koe pe, ka kua malawa maupe ia ia te ia. O kuou whakamooni ki ai i he huafa o hono alo o feina a sisu kalaisi, emeni. E ka ainga te tau whanongo i he taimini ki a Elder L. Tom Berry, o e kolomu e kau apositolo e tohongo fulu māua. Ka hiri ia, te tau whanongo ki hahiva, ko e te uwhai ho finangalo. Elder Berry.